Ati ndingo pala nanga poti ndipa kulu Jonse fero ndingo kala Kapena ndingo jasa kukutu misira kahai Kuti mwina na mwali wanga weo usakale Kusaka saka kuchuka ngati matafale Ena kuti ndi maimba wino kumandika jangale Tango mkakuti ea tifisa nepatari Chikundi jatu chikale chombara ngati futari Maheta lipalo ife ndendi patari I love you too honey ehi wendi patari
Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Zondi anka mongo zondi mango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Zondi anka mongo zondi mango wana kuchedwa
Atafuna kusuwa ngati chikondi chichiri cha power Mwina kapena ndingo mupe ya kena kondi kutawa I promise that I will love you be fire Ndata kasi oenda enda wa ine sindi pana Kasone kabwino osa sunga anga mafana Pembela kwake kondia kundito usila satana Kasi osalala mwendo wata moti pasana Aha thinki uta kuholi so stigu ngadi masana Pajama kuhula mati kona masanko numpudeka Usifele mafana wa alindi sao sombo peka Just wait cause up and tima uwa utenga Soti wina angala ndi sondia ndi sosa teka
Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Zondi anka mongo zondi mango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Zondi anka mongo zondi mango wana kuchedwa
Now let's go akakwane anka magolo After few months ndi anawa machapa follow Ndi yeti sipangila tusala tusokolo Iwo ndi mapreya kuma ina ndaseka pagolo Kakale ndili kape kume umandi chene dolo Always the busy just want to take my photo I know you are having imopa Ena kutiti mayusa situma You are showing me mola Ina ndi nambi wa mwe wandi na chula You are showing me mola Ina ndi nambi wa mwe wandi na chula
Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Sondi anka mungo sondi mango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Zondi anka mungo sondi mango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Zondi anka mungo sondi mango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Dimango wana kuchedwa Zondi anka mungo sondi mango wana kuchedwa